Makube yini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nasenkosini yethu uJesu Kristu nakumoya ongcwele. Ngithanda ukuthatha leli thuba abathandekayo benkosi ukubingelela bonke abalaleli be-GNCR lapho bekhona ezindaweni ezahlukahlukene. Namhlanje bathandekayo benkosi ngiyathanda ukubeke sibheke nje izwi lenkosi sifundisane nje kafishane sihlephulelane lesi sikwa sokuphila ngaphansi kwesihloko esithi ubunzima abusekho. Sifunde lapha encwadini kaMarku bathandekayo benkosi u-16 amavesi nje ambalwa kusukela kuvesi number 1, 2, 3 and 4 bese siyathandaza. Kufundeka khona kanje. Selidlulile isabatha, oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala weviki beze thuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi kubani oya kusigingqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lali likhulu kakhulu. Masithandaza. Siyabonga baba wethu namandla onke, izwi lakho liyaphila linguqobo ligcobe ulabe ulichaze ngobulaba kangcono ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje bathanda beNkosi ngifisa sikhulume nje kafishane ngaphansi kwalesihloko esithi ubunzima abusekho. Ubunzima abusekho. Ubunzima abusekho. Alibongwe igama leNkosi. Kwakumzuzu lo owawunzima phakathi kwalaba abesifazane njengabantu besifazane ababenomuzwa enhlizweni yabo wokuthi baye ethuneni ukuya kokugcoba isidumbu sikaJesu. Malibongwe igama leNkosi. Babebonile uJesu la ayengcotshe khona, babebonile netshe elalibekiwe emnyango wethuna. Amukho umuntu oyengalisusa leli litshe ngendlela elalilikhulu ngayo. Bona bengabantu besifazane babengenawo amandla okuthi balisuse leli litshe leli, ngoba bathi enhlizweni zabo ngubani oya kusigingqela leli tshe lisuke, ngoba leli tshe limi kwi-entrance yethu, limi endleleni yokudlula kwethu siye la sifuna ukuya khona. Manje leli tshe lalilikhulu kakhulu bathandekayo benkosi, elalibekwe emlonyweni wethuna la uJesu ayengcwatshelwe khona. Kodwa isifiso esikhulu kulabo besifazane kwakuwukufinyelela esidunjini sikaJesu. Ungathi ngiyababona behambe bexoxa bodwa bethi hayi sesiyobona khona. Uma ngabe mhlasimbe engeke simthole umuntu oya kususela litshe, mhlasimbe siyolizama thina. Malibongwe igama leNkosi. Lithi ke izwi kaNkulunkulu besahamba beya khona, kukhona into abayinothisa ukuthi itshe selisusiwe, itshe selisusiwe, ubunzima abusekho, ubunzima, ubunzima abusekho, ngoba ukhona ofike kuqala bengakafiki wasusa itshe ebelimi endleleni yempumelelo yalaba abazalwane laba. Ngoba leli litshe iBhayibheli lithi lalilikhulu kakhulu leli tshe leli, lalingenakwazi ukususwa umuntu noma abantu, kodwa lalidinga inqwaba yabantu balirowe balisuse leli tshe ngoba lalilikhulu ngendlela emangalisayo. Malibongwe igama leNkosi. Ngubani oya kusigingqela itshe? Ngubani oya kususela inkinga? Ubani oya kususela ihlazo lethu? Ngathi bayabuza abantwana bakaIsrayeli ukuthi ngubani oya kubulala lo mfilisti asuse ihlazo lakaIsrayeli, ngoba kunezinto ezimi endleleni yethu, izinto ezimi kwi-entrance yempumelelo yethu. Abanye kuvaleke icapha ebeyibavulekele, kwavaleka iminyango, abanye ngisho yokuthola izinto ebebekade beyithola, abanye baphelelwe nayo imisebenzi, abanye ziningi izinto ezenzekile esikhathini esincane esibe nje isikhathi esihlasele umhlaba. Kwabonakala ukuthi kunetshe elivimbile, kodwa umbuzo uthi ngubani oya kusigingqela leli? Kubathandekayo benkosi, lisuke, ngoba siyamdinga umuntu ozosusa lelitshe, siyamdinga umuntu ozosusa lelitshe leli liBhayibheli bathi mabefika kanti ngayizolo kube nokuzamazama okukhulu komhlaba kanti ngesikhathi kunokuzamazama komhlaba lo bengaphakathi ngobe namandla amakhulu walikhahlela ngonyawo itshe lasuka endleleni ngoba unamandla amakhulu uze athi umbhali uma ebhala athi umbhali uNkulunkulu wayivusa inkosi uJesu emathuneni esebenzisa amandla amakhulu kakhulu exceeding greatness power awasebenzisa eresurrected vusa uJesu kwabafileyo ngubani oyakususela lelitshe lelidwala lenkinga leproblem ukuba sikwazi ukufinyelela la sifuna ukuya khona. Oh bathanda benkosi, nanga uJesu okunguye onamandla okususa inkinga uze athi umbhali gingqelani kuye zonke inkinga zenu ngoba yena namahlombe abanzi uyakwazi ukunithwalela ethi nini sindwane nikhathele wozani kimi mina ngiyakuniphumuza. Bathanda benkosi, ngelinye ilanga kwake kwenzeka endaweni ethile la abantu abehamba ngakhona okwakunesimo esasivamise ukubaphazamisa. Omunye kuthiwa wabona inyoka enkulu eyayivimbile, eyayivimbe endaweni la babezodlula khona. Okwakwaziwa ukuthi kwakunenyoka okwakungadluli muntu nje kuleyo ndawo leyo. Kuthiwa wezwa omunye ememeza ethi dlula muntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ungabisakhathazeka. Noma uyibona leyo nyoka ivundle emgaqweni kodwa ikhanda lawo lichotshoziwe. Ngizosho njalo ukuthi noma ngabe ingaba nkulu kangakanani inkinga obhekene nayo, kodwa ukhona namandla okuchoboza ikhanda lenyoka ngoba kuthiwa leyo nyoka leyo yayivimbe indlela yokuhamba kwabantu abantu sebegwegwesa behamba emahlathini behamba beyifaka ezinkingeni ngenxa yaleyo nyoka eyayivimbile. Kanti ngeni la kuzokwenzeka, kufike abantu abathile ababezingela bahlangana lenyoka bephethe ikhali behlome bephelele bayishaba ibulala leyo nyoka leyo bayingxavaza ikhanda base beyishiya kanjalo. Oh bathandeka benkosi, abantu noma isibulewe bayesaba ukudlula ngoba bayibona isahleli la yayihlala khona kanti ubunzima abusekho ngoba ukhona osefikile wayibulala. Ngizothi mina mtaka baba ungabisakhathazeka ngalutho, ukhona ofikile walisusa itshe. Vuke kuseni uhambe uyofuna umsebenzi, vuke kuseni uhambe uyoqala lalela amabhizinisi akho, ungahlali nje sengathi umuntu ogcine eboshiwe. Namhlanje ngizothi kuwe ubunzima abusekho, ukhona ofike kuqala wasusa itshe emlonyweni wempumelelo yakho. Lalela abathandekayo, uJesu wakwafika emzini waseNayini kushoniwe kufiwe lomama ekhale inikine iwisa phansi ethi kanti mina ngenzeni kangaka ngoba ngisanda kufelwa umyeni wami namhlanje sekufingani yami yokugcina. LiBhayibheli wayengathuliseki lomama babe bazama ukumthulisa engathuli bezama ukumnxenxa wathola nanaba kuwo mhlambe umebono sisibakhe nobhuti bakhe mhlasimbe uzothula. Kwayekhane ekhala kakhulu walethwa izihlobo zakhe wakhala kakhulu amunyu lithi iBhayibheli wakhala ngale ndlela wazoba nesibibithwano kanti uJesu uzodlula ngakhona. Lithi iBhayibheli uJesu wafika enayini uJesu ebona ezwa ngoba uJesu uyazi uyabona futhi uJesu uyezwa uze athi oh ngizwile ukukhala kwabo ngibona ukuhlutshwa kwabo uthi ngehlile ukuzobakhulula ezinkingeni zabo. Lithi wathi mefika uJesu nje washa amazwi amabili wathi mame ungabe usakhala. Washo nje lawo mazwi nje wathi nje mame ungabe usakhala. Lithi wathula du owesifazane ngoba wasekukhuluma uAlpha, wasekukhuluma uOmega, wasekukhuluma umdala wezinsuku, wasekukhuluma umuntu okuyena owazi ngisho inkinga yomuntu, wasekukhuluma umuntu owazi amajukujuku empilo yomuntu, wasekukhuluma umuntu owazi ukuthi umuntu mangabe ephazamisekile yiphi ingxenye esuyithintekile uma umuntu ekhala nomuntu elisize bubula. Lithi iBhayibheli uJesu waya ebhokisini wafika wathinta ibhokisi nje walithinta ngesandla ibhokisi uJesu sebezophuma beye emathuneni. Ungathi ngiyabezwa obaba babekade bekuma umgodi ngale bememezwa bethi inkonzo litshaswelani manje inkonzo isikhathi sesambile nathi sifuna ukugodwa siyemakhaya into zethu ziyancibilika into zethu ziyatshoda. Uyazi sikhona isikhathi esinjalo empilweni la ukuzwa abantu bememezwa ngaphandle la kumbiwa khona umgodi bethi manje umfundisi uyilibaziselani inkonzo, manje umfundisi uyilibaziselani inkonzo umfundisi ngoba sifuna uhamba lalela mtaka baba, lalela mtaka baba, ukhona osefike kuqala, wafika emngcwabeni, wafika emathuneni. IBhayibheli uJesu ngalolo suku lolo wakhansela umngcwabo, igodi selimbiwe. Wakhansela umngcwabo uJesu, bathandeka benkosi, wakhansela umngcwabo uJesu, ithuna selimbiwe. Ngoba kunabantu abambelwe amathuna, uma eke wafika uJesu ukhansela umngcwabo, bathandeka benkosi, angikhohlwa ukuthi 4 weeks ago enye inceku esinayo ike yahambela omunye umndeni, bathandeka benkosi, kwathiwa uyazi kulo mndeni lo ngendlela okugulwa ngayo, kukhona la abadala sebelungisa khona ngoba sebetsheliwe nasesibhedlela ukuthi lo muntu ngeke azabuye. Abomndeni baqala bayobhusha emangcwabeni bamlungisele ithuna lakhe, ngoba umuntu owangena esibhedlela sasamanje akabe sabuya, basebe isivaliwe ifile yakhe. Wathi waphuthumani niyobatshela ekhaya ukuthi esibali insuku, uma kudlula insuku ezi-3 lo muntu esavivile kuyobe kuyi-grace kaNkulunkulu, kodwa yena ngempela angeke esasurvive. Kanti uJesu ngalolo suku lolo uzohambela le ndoda le, uzohambela le nsizwa le, uzohambela uJesu kulesibhedlela ehamba ngezinceku zakhe. Bathandeka benkosi, bafike babuze bathi ukuyiphi iwodi, kwathiwa kusangeni umuntu manje sibhedlela, kwathiwa sinikeni nje ithuba sifike sikhulume izwi noma ngabe simbona lapha nje elele lapha nje phesheya. Uma nje-ke eke wasibona sakhuleka, ikhonto ezokwenzeka. Bathandeka benkosi, yavuka indoda, yavuka ekufeni. Bathandeka benkosi, yavuka, kwathiwa mlandeni, uNkulunkulu usemphilisile. Uma efika bayomkhombisa la bese beqale khona ukucenta nokulungisa nokubhusha izihlahla, belungiselela la abezongcwatshwa khona, baze bathi ubuzobekwa la ngoba kwathiwa ifile yakhe emhlabeni iphelile. Hey, ngizothi mina umzima kabusekho. Bathandeka benkosi, itshe ligingqiwe, khona unamandla okhansela umngcwabo, igodi selimbiwe, igama lakhe nguJesu Kristu waseNazaretha. Ngoma esefikile uJesu, kuba nomusa kuleyo ndawo leyo, kuba nomusi wenkazimulo namandla kaNkulunkulu. Kwaze kwasha abantu endaweni, bathi yekuhanjelwa kwale ndawo yabantu basenayini ngoba uNkulunkulu uyihambele ndawo. Ngizothi bathandeka benkosi, nani nithandiwe nguNkulunkulu, nani nithandiwe kusimakade, ngoba uzokhansela iy'qalekiso ezabekwa phezu kwey'mpilo zenu. Abanye kwathi angeke baphinde baphumelele, angeke kwenzeke u-1 no-2 no-3. Bathandeka benkosi, nansi indoda enamandla yokugudluza imingcele, indoda enamandla yokususa amatshe abekiwe endleleni yempumelelo yomuntu. Igama lakhe nguJesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna ukuthandaza kanye nami mntaka, mhlawumbe maningi amatshe avima impilo yakho, awuphumeleli. Abanye mhlasimbe abaphumeleli even emshadweni, mhlawumbe ubaba usefuna ukukudivoza ngoba abantwana ubatholi. Nazi indoda yaphakade, indoda yaphakathi, umphiko ongenacala. Bathandeka benkosi, ngifuna ukuthandaza kanye nawe mntaka baba. Usuprofethiwe watshela kwathiwa wena u-1 no-2 no-3, kodwa ngizothi kuwena u-4 no-5 no-6, ngoba oqalile umsebenzi uza kufeza. Nangu-Alpha no-Omega, umngasemnyango wempilo yakho uyangqongqoza, uthi uma uvula uzongena. Ngifisa ukukhuleka nomuntu osho njalo namhlanje, othi ngiyamvulela uJesu inhliziyo yami ukuba ngene ngaphakathi. Washaya umthetho wakhe, akhansela umngcwabo noma igodi sebengimbele. Sesiyathandaza bathandeka benkosi, umekhona ozonjalo ori Jesu ngicela ungitakule, nami kunetshe elivimbile, livimbe emsebenzini, livimbe ekhaya, livimbe emndenini, livimbe emphakathini, livimbe ngisho impumelelo yempumelelo yami. Bathandeka benkosi, abanye bafuna ukuyilimaza bayibulale bona, kodwa ngizothi ungayilimazi ngokuba uJesu efikile empilweni yakho. Umekhona ozonjalo akaphakamisana sakhe bese siyakhuleka kanye, uthi Nkosi uJesu, usho lo mkhuleko emva kwami, uthi Nkosi uJesu, sondela kuwe, ngiyazinikela kuwe, ngena ngaphakathi enhlizweni yami, ungishayele umthetho, ungenze ngibe isidalwa esisha. Kusuka namhlanje itshe nobunzima busukile, abusekho umzima empilweni yami. Ngawo ngiyabonga Jesu. Siyabonga baba wethu, ungcwele busa umntwana wakho uNkosi lekhona, umenzele umusa nokuhle, umgcine umlono, umgcobe, umvikele, isandla sakho sibe phezu kwakhe. Mntaka baba, ngiyakubusa endlini kaNkulunkulu, hamba ngalawo mandla. May God bless you. Hambani-ke nithenge amabhayibheli maningi nawo, nifunde izwi kaNkulunkulu, niyihlanganise nabazali abasindisiwe abashuma ili vangeli. Unkulunkulu abe nani, anibusa, nigcine. God bless you all. We love you. Amen.